You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull ayaa kaga adkaaday wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton cod loo qaaday hoggaanka xisbiga isagoo ra'iisul wasaaruhu helay 48 cod halka Dutton uu ka helay 35 cod. Mr. Turnbull ayaa jagada hoggaanka miiska saaray kadib asbuuc ay jireen warar la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa hoggaanka, taasoo ka dhalatay xildhibaano ka tirsan isbahaysiga oo ka carooday siyaasadda tamarta ee loo bixiyay National Energy Guarantee. Isagoo ka soo baxay guushii codka loogu qaaday, inkastoo aan la hubin in guushanu noqon doonto mid sii waarta, ayuu sheegay in xisbigu u baahan yahay in mustaqbalka la eego.
So Australians expect us to be focused on them and talking about their issues.
Shacabka Australia waxay naga filayaan in aan diirada saarno hawsha aanu iyaga u hayno oo aan ka hadalno arrimahooda. Ma doonayaan in aan anagu isqabsano oo isku mashquulno. Waana sababtaas taan maanta xisbiga liberaalku u xaqiijiyay inaan ahay hoggaamiyaha, Julia Bishopna ay tahay ku xigeenka xisbiga. Mr. Turnbull ayaa sheegay inuusan wax colaada iyo cadownimo u hayn Mr. Dutton.
So I thank Peter Dutton for his outstanding service as Home Affairs Minister. I've invited him to continue in that office. However,
waan uga mahadceliyay Peter Dutton hawshii fiicnayd ee uu qabtay intuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha. Waxaana ku casuumay inuu shaqadaas sii wato. Hase yeeshee wuxuu ii sheegay inuu dareemayo inuusan ku sii jiri karin golaha wasiirada maadaama uu xilka igu qabsaday. Marka wuu is-casilay, shaqadiisana waxaa si ku meel gaara u sii hayn doona Scott Morrison. Mr. Dutton ayaa sidoo kale sheegay inuusan wax cadaawada iyo colaada u hayn Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull.
I'm very, very proud to have put my hand up because I believed it was for the right purposes, and as I said before, I harbored.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan gacanta u taagtay hoggaanka, sababtoo ah waxaan aaminsanahay inaan wanaag ka waday. Wax cadaawada uma qabo Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull, weligeed xiriir shaqo oo fiican ayaanu lahayn. Haddana waxaan sii wadayaa inaan xaqiijiyo inaan taageero xisbiga si aanu ugu guuleysano doorashada soo socota. Hoggaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa baarlamaanka horkeenay muushin kalsoonida lagala noqonayo Mr. Turnbull, wuxuuna sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu awooddii uu lumiyey wax siyaasad iyo awood dambana uusan lahayn.
This morning, 35 of your colleagues who you thought were your great supporters voted to do you in. And Thursday or in 2 weeks' time,
saakay 35 xildhibaanadaada ah oo aad islahayd aad bay kuu taageersan yihiin ayaa miiska kula gadiyay Khamiista ama asbuuca soo socda ama hal cod aruurin kadibna qaar kale ayaa kaa yaacaya. Ku-xigeenka hoggaanka Labourka Tanya Plibersek ayaa iyaduna taageertay muushinka Bill Shorten, balse muushinkaas ayaa noqday mid aan guuleysan. Waxayna sheegtay Tanya Plibersek in kalsoonida aan lagu qabi karin dowlad ay wadaan Ra'iisul Wasaare Turnbull, Ra'iisul Wasaare hore Tony Abbott iyo Mr. Dutton.
It has the face of the member for Wentworth. It has the policies of the member for Warringah.
Dowladani waxay leedahay wajiga xubinta laga soo doorto Wentworth oo ah Mr. Turnbull. Waxay siyaasadeeda leedahay xubinta Warringah waa Tony Abbott iyo nafta naxariistii ka guurtay ayay tiri ee xubinta laga soo doorto kursiga Dixon waa Mr. Peter Dutton. Stephen Alamos waa professor culunta Australia ka dhiga jaamacadda RMIT, waxana uu sheegay in ugu dambeyntii ay xubnaha liberaalku go'aan tanaasula sameeyeen ama qaateen.
They want strong leadership, but possibly not the strong leadership of the rather heavy.
Waxay doonayeen hoggaamiye awood leh, laakiin ma aysan doonayn mid aad u adag sida Peter Dutton. Waxaan isleeyahay waxay fahmeen in Malcolm Turnbull uu dhaamo Peter Dutton inkastoo cod aruurinta ay ku hooseeyaan. Darren Chester oo ka tirsan golaha wasiirada kana mida xisbiga Nationalka ayaa sheegay in inta ay dowladdu isku mashquulsan tahay ay luminayso shacabka Australia. Mr. Dutton ayaa ka gaabsaday inuu mar kale isku dayayo inuu hoggaanka ku qabsado ra'iisul wasaaraha, laakiin Mr. Chester ayaa sheegay inaysan jirin wax muujinaya intaasi dhici doonto. Hase yeeshee Nick Economou oo wax ka dhiga jaamacadda Monash ayaa sheegay inaysan arrintu intaa ku dhammaan doonin.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.